Ebyo nga bikyali bityo, ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze ekya UEDCL kikoze enkyukakyuka mu bakozi baakyo naddala abakozi ab'okuntikko mwekiwumuliza abamu n'ekibasikiza abalala. Akolanga ssenkulu wa UEDCL Engineer Joslyn Rwakakooko yakoze enkyukakyuka mu bakozi bano era ng'alonze abantu 8 okudda mu bifo byabo abajjiddwako emirimu gyabwe okuli ekifo eky'ebyensimbi, ekyakulira abakozi, omubalirizi w'ebitabo n'ebifo eby'ekikugu ebirala. Mu nkyukakyuka zino Silver Hategikimana yalondeddwa okukulira eby'ekikugu mu UEDCL, Isaac Katewanga yalondeddwa okukulira ebyenfuna ebya kampuni eyo, ate Samuel Omoding yagenda okukulira abakozi, ne Steven Lungole alondeddwa okukola ng'omukwanaganya wa UEDCL ne kampuni endala. Abalala balondeddwa kuliko Nixon Ahabwe, kaakano yakolanga omumyuka w'abali ebitabo, Richard Opio yewe bya tekinologiya, Francis Damulira yakolanga akulira ebyokusaba emirimu gya ofiisi, ne Christine Atwaire yagenda okumyuka akulira abakozi n'abalala. Kitegeerekese nti bano batandikidde emirimu gyabwe egibaweereddwa mu butongole okutereeza ensonga y'amasannyalaze agavaavaako entakera mu bitundu by'eggwanga kumpi byonna. Akolanga kaakano ssenkulu omujjo wa UEDCL Engineer Rwakakooko asabye abalondeddwa bonna nti baweereze mu bwesimbu era bakolere wamu okukyusa ekifaananyi ky'ekitongole kino. Abamu ku baweereddwa ebifo bino mu kitongole kya UEDCL abataagadde kubasanguza mannya batuwulidde nti kituufu akolanga ssenkulu wa UEDCL omujja Rwakakooko ayina enkyukakyuka z'akoze. Minisita by'amasannyalaze n'obugagga obw'omuttaka Ruth Nankabirwa Ssentamu ategeezezza nti enkyukakyuka ezikoleddwa mu kitongole zigendereddwamu kulongoosa mirimu gya kitongole n'alabula n'abakozi abalala abeebakira ku mirimu gyabwe nti bagenda kusikizibwa abakozi.
Bwe tukuzuula nga ofiisi gye baali bakutaddemu bambi otendewaliddwa ate nga kya buntu nza okuba wabeeri ne bakuteeka mu ofiisi nga bamanyi ojja kukola, naye okusinziira kye batunudde ng'awo siwe osobola, ojja kusobola wali. Bwe bagamba wano vaawo odde wali ate tolina kuwali kubanga twagala kulongoosa, kubanga amasannyalaze gwe musaayi, gwe mutima, ye injini eya buli kintu. Industry tugeetaaga mu malwaliro, mu masomero, mu maka gaffe, wonna masannyalaze kintu kikulu. So tetulina kulinda kulaba nti tudirira nnyo enkyukakyuka bannayuganda gye baalabye eyakoleddwa mu kitongole kino yakoleddwa olw'okwongera okulongoosa.
Gavumenti sabiiti ewedde yeddiza obuyinza bw'ekitongole kino era neeyimiriza yali ssenkulu waakyo Paul Mwesigwa, naye yali ssentebe wa boodi eya UEDCL Lydia Ocheng Obo ne basikiza abalala.